como de desazón.
Ni pasi de poquita, quita, ni kulisi de kanimbo, baby, quita, quita, ni kuimbi de kanimbo, baby, quita, quita, ni kulisi de kanimbo, baby, quita, quita, ni kuimbi de kanimbo, kanimbo, aka kanimbo kenizaliza, kazankala kachikondi. Kanimbo kini zaimba kazangala kamala
Oktoba ungalege na shusha na kalipa Kungala mazi iwe ndishindine liva Mukazi monga iwe bebizi ni believer Umani chosa mbebo ndaba ndiwe tifa Sindiwe chilimba so sinza kuliza Kazi nezo funa mulungu alijalisa Si story baby ili kucheza Vala matu sekule menso Diwe mai wanga elu fujika muzanga Vama tabwa na bazanga wakati pesa Umesiba likapunda na so Manix aka Mr. Cherry Boy
Nipasile po kita, kita Nikulisi deka nyimbo baby Kita, kita Nikuimbi deka nyimbo baby Kita, kita Nikulisi deka nyimbo baby Kita, kita Nikuimbi deka nyimbo kanyimbo Aka kanyimbo kenizaliza Kazangala kachikondi Kanimbo kini zaimba Kazangala kamala
Yo, nikakona nmakuwa nila kutulu Au puti mwe puti psa kapelele kutulu Muliwe ni maona mumadamu Nakuwe na cream game without using katamu Kumutima uliko cheweka Na uka chekuseni no kulizila kakidia I can't lie you are deeper than them Osebele la kuliwea full of andemu Ngatipali milotiza kwa nisa kuzimia Kozi nduwa mukazi umate kunya mutima Ninatane funo onako wa pongo Cause of you umankala chemu pongo
Nipasi reko kita, kita Nikulisi reka nyimbo baby Kita, kita Nikuimbi reka nyimbo baby Kita, kita Nikulisi reka nyimbo baby Kita, kita Nikuimbi reka nyimbo kanyimbo Aka kanyimbo kenizaliza Kazankala kachikondi Kanyimbo kenizaimba Kazangala kamalabu
There you have it
It's your boy Manix
Fox Del Empire Manix Mineza OGK I got you Wait till the law Miss somebody Peace proud I say Boandalo na kumuna